Ɗerewol Yakubu. Yakubu surawol arandewol. Min Yakubu windi ɗerewol ngo'ol. Mi maccuɗo Allah e jomirawo meɗen Yesu Almasihu. E mi hownan onon tokkuɓe Yesu cankitiɓe nder duniyaru. Bandiraɓe am, to torraji fere-fere ngarani on, jaɓeɗi e welwelo. Ngam on andi to hoolare moɗon fondama, nde waɗay ɓeydon munyal. Dole ekkitoɗon munyal nder ko ɗume, ngam garton kewuɓe ɓe dullayi goɗɗum. To goɗɗo nder moɗon dulli faamu, sey o toro Allah kokkowo ko moye ɓernde go'o, metitatako, o hokkaymo. Amma to o toroto Allah, o toro nder hoolare, to o waɗa ɓerɗe ɗiɗi, ngam gaɗowo ɓerɗe ɗiɗi e nandi e geloɗi ndiyam ɗi hendu yilata to ndu yiɗiri fuu. Iri maako to o kammo o heɓay goɗɗum to jomirawo, ɓernde maako sendake ɗiɗi, o darnata ɓernde maako nder ko o waɗata fuu. Tokkuɗo Yesu mo walana nana belɗum, ngam Yesu Allah o mawɗo. Amma tokkuɗo Yesu diskuɗo nana belɗum to Allah lestini hoore maako, ngam diskuɗo e nandi e pindi geene ndi neɓata. To naange wurtoyake, gulɗum magge fii geene ɗen ɗe ɗaylay, pindi maaje saama, woɗuki maaje fuu lalla. Non diskuɗo re'irta sharel ngel fiidata e kuugal muɗum. O barkiɗinaaɗo fuu muñuɗo nder torra, ngam to o heɓi jaalorgal dow torra kan, Allah hokkaymo giifol ngol o waɗani yiɗuɓe mo alkawal, waato yonki ki re'ata. To neɗɗo foondaama, to o wi'a Allah foondiyam, ngam Allah foondirtaake halleende. Kadi maa bo Allah foondata ko moye, amma e ɗum foonda neɗɗo to suuno maako hocci hakkiilo maako, nden to suuno ngon waɗi reedu ngo rimay hakke. To hakke mawni bo ɗum fooɗay mayde. Bandiraaɓe am ɓe ngiɗumi, to on jaɓu ɗum majjina on, ko ngale dokkat bonngal e ko ɗume shahu jamum fuu daga to Allah nyaako mo dow ɗum ƴiwoyta. Taguɗo naange e lewru e koode, kanko o waylitataako, o nanda e ɗowdi goosotondi. Ɗum cuɓol maako o hokki en yonki kesum barka wolde goonga, ngam garten bo ko arti ɓenduki nder ko o tagi. Onon bandiraaɓe am ɓe ngiɗumi, ande ɗum, ko moye yaawa nanuki, amma to yaawa metuki, to yaawa monnuki, ngam monnere neɗɗo waddata jonde aadilaaku nde Allah yiɗi. Ngam maajum kubine fuu kuuɗe ɗe mbooɗa e kuuɗe kalluɗe, lestine ko'e moɗon jaɓon wolde Allah nde o aawi nder ɓerɗe moɗon, baawaynde hisnuki on. To on majjin ko'e moɗon, ngaɗe ko wolde Allah wi'i, to on ngartu nanoɓe nde tan, ngam fuu nanɗo wolde Allah waɗaay ko nde wi'i e nandi e neɗɗo daaruɗo yeeso muɗum nder daaroggal, yi'i no wa'i dilli ɗon e ɗon yejjiti no wa'i. Amma gaɗɗo hakkiilo muɗum fuu dow doka kewɗum rinɗinay ɗum yimɓe, e mo waɗi ka waɗuki hakkiilo dow maajum, na nanowo ɗum tan e yejjita, amma e mo waɗa ko ɗum wi'i, o heɓay barka nder waɗuki ɗum. Neɗɗo fuu kammiɗo o tokkuɗo diina no haani, amma o suraayi ɗengal maako, o majjini hoore maako, diina maako warti meere. Diina laaɓuka ka Allah nyaako meɗen mo dow yiɗi, kanka woni walluki maraaya en e rewɓe ɓe worɓe mu'en maayi torrotooɓe, nden e suruki hoore daga hoccuki tuundi duuniyaaru. Yakubu surawol ɗiɗaɓol. Bandiraaɓe am, nde on kooli joomiraawo meɗen Yesu Almasihu, joomu mangu, to on kollu feerotirol hakkunde moɗon. Misaalu, goɗɗo gooduɗo jabbaare jinaari wari kawtal moɗon e mo ɓorni kolte ɗe sheede, nden goɗɗo mo walana mo kolte sheekuɗe kañum ma wari nder kawtal ngal. To on kokki on ɗon gooduɗo risku mangu, on mbi'imo raajoɗorgal bonngal jooɗa, mo walana on bo mbiɗonmo daraɗa e ko bo jooɗa e leydi, on kolli ferotirol hakkunde moɗon wonɗon. On shubana koe moɗon ko ngaɗoton nder nyumo kallungo. Bandiraɓe am ɓe ngiɗumi, nane ko mbi'aimi. Na Allah suɓi ɓe ngalana nder duniyaru ndu'u ɓe ngarta koliɓe Yesu ɓe dona barka gonɗum nder laamu Allah ɗum o waɗani yiɗuɓe mo alkawal? Amma on ngartira ɓe ngalana na ɗum goɗɗum? Na goduɓe risku torrata on? Na ɗum kamɓe njarata on yeeso laamu? Na ɗum kamɓe kuɗata inde nden ɗon mawnde nde jomirawo moɗon? On ngaɗi ko woɗi to on tokki doka ɗum laamu Allah binda ɗum nder ayare biinde. Yiɗu bandirawo maɗa no giɗirɗa hoore maɗa. Amma to on kolla ferotirol hakkunde moɗon, on ngaɗi hakke. Kiita nangi on, ngam on gewoɓe doka. Ngam fuu tokkuɗo dokaji ɗi fuu. Amma o yewi go'o, to o yewiɗi ɗi fuu. Ngam on ɗon biɗo, ta waɗu njenu, kanko wi'i ta waɗu war hoore. Ta waɗai njenu, amma a waɗi war hoore, to a warti gewowo doka Allah wonɗon. Ale meto, moɗon e kuɗe moɗon warta bo ɗum yimɓe ɓe ɗum waɗanta kiita dow doka rinɗinojum. Ngam e nyalde kiita, Allah yurminanta mo wala yurmende. Amma yurmende e heɓa jalorgal dow kiita. Onon bandiraɓe am, ko ɗum nafi to neɗɗo wi'i e hooli Yesu? Amma kuɗe maako kollai hoolare nden? Nden ɗon hoolare maako nde wawai hisnuki mo? Misalu, to goɗɗo tokkuɗo Yesu gorko ko debbo mo wala ko ɓornoto ko ko nyamata, goɗɗo moɗon wi'imo, jippa jam, Allah hokkuma ko ɓornotoɗa e ko nyamata, amma o hokkaimo kolte ko nyamdu, ɗume ɗum nafi? Non ma hoolare to nde wala kuɗe kollaiɗe nde, nde warti watunde. Amma goɗɗo wi'ai, an a wodi hoolare, min emi wodi kuɗe, to hollan hoolare maɗa nde wala kuɗe, min bo mi hollete hoolare am nder kuɗe am. A jaɓi Allah o go'oto, to boɗɗum, ko ginni ma jaɓi non, kanjum waɗi e ɗin diwna ngam kulol. An kaŋaɗo, a yiɗi ɗum holluma hoolare nde wala kuɗe nde mere? Na mama meɗen Ibrahim noddirama aadilijo ngam ko o waɗi nde o hokki Allah ɓiɗɗo maako Ishaku dow sakkirde? To a yi'i hoolare maako e yaada e kuɗe maako, nden hoolare maako warti kewnde ngam ko o waɗi. Ɗum hebbini ayare biinde. Ibrahim hoolake Allah ngam majum Allah wi'i o aadilijo. Ɗon ma ɗum noddimo higo Allah. To on gi'i Allah e jaɓa neɗɗo o aadilijo ngam ko o waɗi, na ngam hoolare tan. Non ma karuwajo on ɗon bi'eteɗo Rahab, o noddirama aadilijo ngam ko o waɗi nde o jaɓɓi ɓe ɗum liloyi ngam dara sirru leydi ndin. O walliɓe ɓe ndaɗɗiri wongol laawol feere. To non no ɓandu ndu wala fofango warti maindu, non ma hoolare nde wala kuɗe warti baatunde. Yakubu surawol tataɓol. Onon bandiraɓe am, to ɗuɗɓe moɗon garta ekkitinoɓe, ngam on andi minon ekkitinoɓe ɗum ɓurai waɗanki min kiita kalluka. Ngam en fuu en parka na seɗɗa. To bo goɗɗo farkata nder ko ɗume ko o wi'ata, to kanko o kewɗo e mo wawa o sura hoore maako. Ra misalu, to en gaɗani puccu njamdi gaɗetendi e honduko maagu ngam ngu waɗa ko giɗɗen, en mbawai ngailitengu fuu to giɗɗen. Ndare komiije ndiyam ma ngi'on, ko nde ɗe mawɗe hendu sembindu foɗataɗe, e jamgel pamarel poɗowo komiyal ngal foɗirtangal faada e maagal fuu to yiɗi. Non ma ɗengal ɗum goɗɗum pamarum nder ɓandu, amma e ngal mantito dow fii mawɗum. Ndare ngi'on no doccel hiite wulirta ladde mawnde, ɗengal ɗum hiite e ngal heewi hallende, e ngal wonna ko ɗume neɗɗo, e ngal nanginana fuu jonde neɗɗo hiite ƴiwoynge daga wuro hiite. Neɗɗo e waawa elta ko iri ndiye mardi e colli e marle dasotoɗe e ko ɗume gonɗum nder ndiyam. Yimɓe njaadake eltiiɗe, amma wala baawayɗo eltuki ko suruki ɗengal. Ɗengal ɗum fii kalluɗum e ngal heewi tooke barooje. E maagal mantirten joomiraawo nyaako meɗen mo dow. Nden e maagal kuɗirten yimɓe ɓe ɗum tagi nder nandi Allah. Mantuki e huɗuki e wurtoyo daga honduko go'o. Onon bandiraaɓe an, non haana. Ndiyam belɗam e ndiyam kaɗɗam waaway ɓula wigeere go'o? Bandiraaɓe am, ibbi waaway rima ɓikkoy jaytun, ko inna bohi waaway rima ɓikkoy ibbe. Non ma ɗum waɗataako wigeere to ndiyam gooduɗam lanɗam ɓulata wurtina ndiyam belɗam. Moy woodi andal e faamu nder mooɗon? Sey o holla ɗum nder waɗuki jonde wooɗunde e kuuɗe boɗɗe nder lesnuki hoore e faamu. Amma to on ngoodi lawliiru kallundu e yidde hoore nder ɓerɗe mooɗon, to on mantito dow maajum ko ngayon goonga. Iri ngal andal naa daga dow ngal ƴiwoy ɗum ngal duuniyaaru, nden naa daga to ruhu Allah ngal ƴiwoy, to sheɗan ngal ƴiwoy. Ngam fuu to lawliiru e yidde hoore woni, ɗon ciya jonde jam e ko iri ndey halleende waɗete. Amma andal ƴiwoyngal daga dow arande ngal lamngal, nden ngal waddata wannaare e ngal wadda hakkiilo. Ngal wala mangu hoore e ngal heewi yurmeende e kuuɗe boɗɗe. Ngal hollata feerotirol, ngal wala ciya goonga. Gaddooɓe jonde jam, aawuɓe jam, ɓe pe'ay aadilaaku. Yakubu surawol nayaɓol. Ko waddata hawre e yeddootirki hakkunde mooɗon? Naa suunooji konidooji e ɓerɗe mooɗon waddata ɗum? On giɗi goɗɗum, on keɓataa ɗum, ngam non on ngaɗa war hoore. On ngoodi suuno fii ɗum on je'aay, amma on keɓataa ɗum. Kanjum waɗi on kaɓa on geddootira. On ngalana ngam on toraaki Allah. On toro on keɓata, ngam on tororo numooji kalluɗi. On giɗi majjinon ko keɓɗon dow nanki belɗum ɓalli mooɗon. On nyaamooɓe amaana. On anda waaduki higaaku e duuniyaaru ɗum wanyuki Allah. Ngam non fuu cuɓuɗo waada higaaku e duuniyaaru, o wartiri hoore maako ganyu Allah. Ko on kammi e meere aayaare wi'i, Allah e woodi lawliiru dow yonki ki o waɗi nder meeɗen, amma Allah e ɓeyda walluki en. Kanjum waɗi aayaare wi'i, Allah wanyi gooduɓe mangu hoore, amma emo walla lesnuɓe ko'e. Ngam non lesne ko'e mooɗon ngaɗon ko Allah wi'i. Ganye kuuɗe sheeɗan, kanko boo o doggay on. Ɓaddo e haade Allah, kanko maa o ɓaddoto haade mooɗon. Onon gaɗooɓe hakke, mo'inee jonde mooɗon, laaɓinee ɓerɗe mooɗon, onon gooduɓe ɓerɗe ɗiɗi. Nganne, ngulle, mboye, ngaylitee jaleeɗe mooɗon ngarta bojji. Nanuki belɗum mooɗon warta ciya nanki belɗum. Lesninee ko'e mooɗon yeeso joomiraawo, kanko boo o mawninay on. Bandiraaɓe, to on metindir haalaaji kalluɗi, ngam fuu metuɗo haala kalluka dow bandiraawo muuɗum ko yowanimo ko booɗa, meti haala kalluka dow doka Allah wonɗon, yowani ɗum ko wooɗa. Amma ta yowane doka Allah ko booɗa, a warti mo tokkataaka jowanowoka ko booɗa. Allah tan woni kokkoowo doka e gaɗoowo kiita, kanko tan woni baawayɗo hisnuki e halkuki. Amma an a moye nde jowanta bandiraawo maaɗa ko wooɗa? Naneyam onon wi'ooɓe, hande ko jaango min jahay ndi'i gariiri ko ndin ton, min ngaɗa ndungu go'o ton, min ngaɗa luumo min keɓa sheede. Raabo on anda ko wangata jaango. No yonki mooɗon wa'i? Yonki mooɗon e nandi e shurka wangooha ngam sharel seɗɗa, gaɗa ɗon ka majjita. Sey ni mbi on, to joomiraawo jaɓi yaari yonki, min ngaɗay ɗum e ɗum ɗaa e. Amma raɗɗum jooni nder mawninki ko'e mooɗon on mantito. Fuu iri kinɗon mantitaaki ki kalluki, ngam non fuu anduɗo ko haani waɗa, amma o waɗaayi ɗum, o waɗii hakke. Yakubu surawol jowabol. Joni bo onon riskube nane ko bi'aimi. Mboye ngulle ngam bone kalludum garo waydum dow modon. Risku modon nyoli moji nyami kolte modon. Jinari modon e ajur fari modon fuuni. Funuki mayri bo wartai sheda dow modon dum nyamai balli modon bo hite. O mottani ko e modon jawdi der balde de de reuki duniyaru. Radum njobari ndi ganyudon yobuki kuwanobe on to gese ndi wullo yake on. Bojji ittanobe on ko bendi to gese njari to jomirawo jomu bawde. On gadi jonde nanki beldum e duniyaru. On nyama, on jara, on gada non kiddon. On paini ko e modon ganyalde hirsuki. On tayani adi lien kita kalluka. On baribe, kampe bobe ngeddai on. Gannon, bandirabe am. Ngade munyal, hayaki nyalde de jomira wartata. Ndare no demo munyirta, gandian seto, edan yawol, bendina, fi botundun oremi. Onon ma, munye, shembidine berde modon, gan wartoiki jomira badake. Bandirabe am. To metindir, mete meteji ngan todum wadana on kita. Ratum, gado o kita edari to dammugal. Bandirabe am, shiftore annaboe metube der inde jomirao. Nobe munyiri der torraji, toke ko bengadi. On andi en noddira munyube, barki dinabe. On nani no ayuba munyiri, den on andi no jomirao barki dirinimo, daga gada. Jomirao o kewdo yurmende e yidde. Bandirabe an, ko buri ko dume woni, to on kunoro dow, ko lei, ko e ko iri dume fi. To on jamama, to dum non, bion e tan. To na dum non, bion a tan. Ngade non, gan to dum tayana on kita kalluka. E wodi jaro o torra ndermodon, to, o wada doare. E wodi nano o beldum der bernde mudum, to, o yima gimi mantuki alla. E wodi goddo mo yamda der modon, to, o nodda maube der kautal tokkube Yesu, bengadanamo doare, bengadanamo nebban do hore der inde jomirao. Gan doare gadande der holare, de yamditinaimo yamda. Jomirao yamditinaimo, to wadi hake du yafantomo. Gannon, bi indire hakke dum gaddon. Den gadindire doare gam dum yamditinaon. Doare adi lijo, ende wodi baude ende hua. Ilia o netdo bo meden. O wadi doare nasetda gam tondiam toba to leidi ndi. Sende dum wadi dubi tati e lebbi jowego dan tobai. Den o fuditi o wadi doare, se dow yofi ndiam. Leidi bo wurtini ko dume ko fudata. Onon bandirabe an, to goddo modon seli lawol gonga, den goddo wartiro imo dow lawol, ande dum. Ko moy so igado hakke daga tokkuki lawol ngol woda, o hisna yonki gado hakke on daga maide, den o wadda lawol yafaki hakke duddum.